radio mufani radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nangize Mr. Nshimiyimana. Hashize imyaka 25 leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga inkambi z'abanyarwanda bari muri Zaire mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hari impunzi miliyoni imwe n'ibihumbi hasi 200 nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka w'1996. Mu majyepfo hari inkambi 34 zirimo impunzi 5526. Mu majyaruguru hari 719 bari mu nkambi 5. Inkambi zimaze guterwa, bamwe mu mpunzi bakwiriye imishwaro bigabiza amashyamba y'inzitane. HCR ivuga ko abagera ku 250 bagaragajwe n'amafoto yafatiwe mu kirere, abandi bagaruwe mu gihugu. Nk'uko HCR ivuga kandi, abagera ku 562 batashye mu gihe cy'iminsi ine gusa, muri bo harimo abakuru n'abato. Kuva ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye, abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze babaye muri ibyo bihe by'intambara, amashiraniro n'amage, abantu bari bamaze imyaka bataravuga uko byabagendekeye, batangiye gutobora bakavuga iby'inzira ndende bagenze n'ibyo bayihuriyemo. Abari mu Rwanda bagahamagarira bene wabo bashakisha gutaha, abari hanze nabo bagashakisha babo bashize amanga kandi bamenya ko bari mu Rwanda bikabanezeza. Hari abana babuze ababyeyi mu gihe cya Jenoside bakiri bato, bagatorwa mu mirambo n'abagira neza bakababera ababyeyi. Mwaka w'1994, Olivier Muhire yari afite imyaka 10 yabonye nyina na bamwe mu bavandimwe be bapfa, yaburanye na bakuru be na n'ubu bagishakisha. Bari baraburanye na se waje gutaha mu Rwanda. Olivier Muhire atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Murama. Ntacyo atakoze kugira ngo inkuru ye n'abavandimwe be igere ku gasaro kaburaga.
Nari nagerageje kwandikira birananira,
yego,
ariko nyura kuri Eric ndamutuma, ndateka ari yariwe wantemekiye. Nagize ikibazo mu kiganiro mukunda gukora agasaro kaburaga, naracyumvise numva ndagikunze. Ariko biza guhurizaho n'uko nanjye muri 1996 naburanye n'abavandimwe babiri, tuburanira mu cyahoze cyitwa Zaire, ubu ni Kongo.
Abo bavandimwe bawe bitwa nde?
Uwitwa Yakaremye yitwaga Yadutije Yakaremye, undi yitwa Nshimiyimana Sajeri. Twari dutuye mu nkambi bitaga Igatare, senyutse twinjira mu mashyamba. Tugiye twerekeza ahantu bitaga Itongo, batuza kuburana nabo, bagenda bagiye gushaka amazi yo kunywa. Bagiye amasasu aravuga turiruka tubatandukanye. Kuva icyo gihe nanjye ubwo nahise umuryango wanjye bahise bawica, mama n'abandi bana bose. Noneho nanjye ntoragurwa n'umuntu w'umukuru aruje, anjyana mu kigo cya Korale Kigoma, amvanye Igoma anzana ku kigo kiri ku Gisenyi. Ku Gisenyi bankora ku Gisenyi banzana i Kigali, kuko njye ntuye mu karere ka Nyarugenge mu cyahoze cyitwa Komine Butamwa. Ubwo bangeje mu kigo cy'imfubyi kiri Kacyiru, mbamo amezi 6 kuko nta muryango wari uhari wanjye. Ariko nyuma abaturanyi baho nari ntibiyemeza kumfata.
Urashaka kumbwira ko wanyuze muri SOS Kacyiru?
Yego. ariko nari nabanje guca muri muyo ku gisenyi mvuye muri muyari rigoma ubwo bikakiru abaturanyi bwo baje kumfata ndaza mba mu rugo nyuma y'imyaka ibiri ndumva ari muri 98 umubyeyi ari papa arahunguka urabonana ariko abandi bakuru banjye bo nta yambwiye ko nta wigeze abona nta makuru yandi afite ubwo rero maze kumva mu kiganiro umukoresha ngo akitoza atarukaburaga niyo mpamvu nahisemo kukwandikira ndavuga nti ntabwo mbere yanifashishije mwebwe ntabwo mwamfasha kugira ngo ndebe ko nabona abakuba
wagize neza ubutumwa bwawe nk'uko abivugaga umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yangejejeho niyo mpamvu naguhamagaye muhire muri 96 wari ufite imyaka ingahe
muri 96 nari mfite imyaka 12
iya karemye we yari afite ingahe
iya karemye yavutse muri 80 zari mumwe rwase 25 nshimiye imana saveri yavutse muri 82 afite 12
yego papa wawe yagarutse mu Rwanda muri 98
yego
hanyuma se yatandukaniye na Nshimiyimana kimwe na yakaremye batandukaniye itongo abaheruka ryari
uwo munsi umubyeyi papa niwe abanje kugenda agenda agiye gushaka amazi yo kunywa amaze kugenda bakuru banjye bakiri natwe turi bakuru nta kuntu tutajya gushakisha nabo bahita bagenda uwo munsi bagenda umunsi umwe ariko batagendeye isaha imwe ntabwo bajyanye ubwo rero baturasheho nibwo twahise dukwiruka bamwe mama n'ababiza n'abandi barabica bashiki banjye kwigara ndi njyenyine urumva bakuru banjye bari bamaze kugenda na papa yagiye none papa we twarabonanye yarahungutse abo bakuru banjye nibo nta birengero ryabo
nta muntu wundi wigeze ahunguka uretse papa wawe nta muntu wigeze ubona aho ngaho i Rwanda baba warabarabutswe
hari uwo nigeze kubaza amubwira ko ashobora kuba yarabonye Nshimiyimana Saveri umurumuna wa yakabiri nyine ariko batari kumwe amubona amubwira ko arimo gushaka kwerekeza muri Mozambique n'ayo makuru nteruka nta kindi kintu yongeye yarambwiye ati nanjye namubonye nibuka ko tuganira gute
Nshimiyimana aramutse akumva ubungubu kimwe na yakaremye bashobora kuba baratandukanye batari kumwe ariko bose bariho abo bombi bakuru bawe niba bakumva ndahamya yuko niba bakiriho ndasaba cyane kugira ngo bamutse bakiriho fatiye iminota isigaye ni umunota umwe usigaye ubabwire amakuru ubabwire n'icyo ushaka kubabwira nka murumuna wabo
nka murumuna wabo nababwira nabamenyesha ko ndaho ndi i Kigali mu Rwanda ubu ndubatse umugore n'abana babiri babaye banyumva rero Kigali mu Rwanda ni amahoro banyandikira se bampamagara bakunyuraho nkabona aderese zabo tukaba twavugana zihambuye kuko ndabakumva
Muhire Olivier ndagushimiye cyane ukomere kandi ugira amahoro
yego namwe murakoze cyane ndabashimiye
Shaka gasaro kawe uzakabona Wicike intege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Umunyarwanda yaciye umugani ati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo hari abantu benshi bagenda n'intimba umuti mwiza wo kuyicyaha ni ukuvuga ikiyitera umwana wabuze umubyeyi umubyeyi wabuze umwana wabuze umuvandimwe abo bakeneye guhozwa hashize imyaka 25 umubyeyi asize umwana mu mahanga ataha mu Rwanda ntiyamusize amwanze yashatse kumuramira muha umunyampuhwe uw'Imana Dani atuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Nyarurama umudugudu wa Gahunga
umwana twazaniye muri Kongo aho bita indumu ubwo ariko nkoranguze ari umuntu namusigiye kubera ko twari mu gihe kimeze nabi ubwo namusize ni umuntu namusigiye naje uko umwana namusize ni uko ubwo rero imbereho sinzi imbere gukomeza sinzi pasire
hanyuma se uwo mwana wamusize induma ugiye
nari ntase mu Rwanda
usiga umwana muri Kongo uritahira
kugera ko je nari ndi mu mashamba noneho uwo munyatse nawe yarari we yara aho yarari hari hatuwe
yego
rero naza gusubira inyuma ntakahubwo nagendera nk'umwana yarari naza gusubira inyuma kubera ko twasumerewe nabi nuko umwana amusiga
hanyuma uwo muntu wamusigiye ni umunyekongo ni umunyarwanda
oya ni umunyekongo ahubwo sinabashije kumenya izina rye kubera ko mbega naramumuhaye ubwo mu minsi nyine watwagarutse ntamenye izina rye
uwo mwana Elifazi ujya kumuha uwo mubyeyi kugira ngo amugufashe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 8
ni wowe wenyine mwari musigaranye wambwira aho nyina yari ari
nijyara mufite nyina ntabwo twari kumwe ibyo twavanye mu Rwanda kugirana aho ngaho muri Kongo ahubwo naje guhunguka gusanga twanga ari mu Rwanda umugore
ubwo Elifazi umusize muri Kongo utamwanze ari uko uhisemo kumuha ushobora kumuramira
niko byari bimeze kuko inzara yari yatwitse mu ishyamba noneho umugiramana yaza kugasanyaka nkamuha kubera imibereho mu gitwari dufite
niwe waje arakubwira ati uyu mwana mumpe mukurebere cyangwa niwe agiye kumurebura mu muha
uwo niwe wabinjiye niwe waje aramunyaka ati rwose mumpe mukurebere kuko ndabona ko dufite imibereho mibi aho twari
ni umunyankukwe ariko se ntabwo wigeze unatekereza ngo ugire uti reka mubaze izina rye ndimenye ndifate mu mutwe cyangwa se mbyandike ahantu ndigumane
ntabwo nabikoze kuko amujyanye nanjye hahije urebye nta n'icyumweru cyasize kuko ngo twahise tugaruka inyuma kandi aho uwo mwana ari n'uwo muntu yari atuyeho hari imbere rero twahise tugaruka inyuma y'aho twaturutse tuza dutaha mbega mu Rwanda nabwo kandi n'abanyaneza bari baje batubwira bati rwose nimuze tubasure ubona rero uko badutoraguraga twaretse n'inzara tubonye abagiraneza batuzana gutyo ubwo umwana asigara gutyo kandi tunamenya n'izina ry'uwo muntu namusigiye
none se aho hantu hitwa Induma harazwi muri imyaka 25 ishize ntabwo wigeze nisuganywe ngo ugire uti ngiye ku kwemera asubire muri Kongo nongere nkuru iyo nzira ndende ngera aho uwo mwana namusize ndahazi byaba ngombwa ukanasaba Leta y'u Rwanda kugufasha kugira ngo ujye gushaka umwana imyaka 25 byose ishize wigeze ugerageza gusaba ubufasha kugira ngo umwana wawe ujye kumuzana
nigeze kubikora banyereza aho biturunda
yego
ndagenda ndashakisha kuri Croix Rouge ahubwo baza kuduhamagara ko hari abana ngo bari baratoye
ndakugenda
nagiye hafi nk'ukwezi ubwo rero naje kumubura mpita acika intege ntabwo nongeye gukoresha gushakisha ubwo uretse ko nawumvise mugira neza ndavuga ntese abantu bagita bagira neza ntawakongera nka ibintu ukuntu nabona nabo nk'abatekereza ukuntu byangendekeye areba ko imana ifashije kandi nawe yafashije ko hari icyo mwafashe
nta wundi muntu wigeze aguha amakuru ye ngo akubwira ati ahantu narahanyuze narahageze nahasanze umwana wawe ari amahoro
umva ntawigezeho amakuru rwose kereka kera nabwo uwo muntu wabimbwiraga yari umusirikare ngo ahageze arwana ari ku rugamba ubwo aza kumbwira ko mu makuru ngo umwana aramubonye ngo ndetse ngo amubonye umwana ngo aza kumwimita ariko rero nta kintu nabifasheho kuri ukuri wo kuza kuba ari ukuri yenda barabonetse noneho uwo musirikare yari no kuntumaho ngo yifotoze ndoherezeho amafoto naje kwifotoza uwo musirikare wari uhari aza kumbwira ngo baze kuhimuka n'abantu bari batuye kuri iyo santere nabo ngo barahunga bajya ahandi umwana ngo bahita bamujyana gutyo ngo ntabwo akunze kubona ariko rero numva nta gaciro nabihaye
uwo mwana akaba yarashoboye kujyana n'abo basirikare
oya yajyanye n'abo bari bamufite ko yambwiraga uwo musirikare
Uwimana Danda gushimye cyane ko wategereje ko tuguhamagara kandi ukaba ufite icyizere ijwi rya Amerika komera
rwose mana baho umugisha rwose mana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Harabana benshi bajyanywe I Burayi mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 abari mu bigo by'impfubyi bashoboye kugera I Kanombe bagiye rugikubita bamwe muri bo ntibazi niba bari bafite umuryango ntibazi niba hari uwasigaye urugero ni uwitwa Nyiraneza wavutse ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1989 mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 yari mu kigo cyitwa Les Eritrines cyari muri komine Sake muri Kibungo cyayoborwaga n'umubirigi nyakwigendera Georges Sénis umubyeyi wese waba waratanze umwana wari ufite hafi umwaka umwe mu mwaka w'igihumbi 1990 akamusiga mu kigo cyafataga abana kikabohereza kuri I Burayi cyari muri Sake umwana afite ikintu kimuranga cyihari yari afite ubushye bukabije ku kaboko k'ibumoso yitwa Nyiraneza wakumva amuzi cyangwa se azababyeyi yahamagara agasaro kaburaga hari mu bana bari mu ndege ya nyuma yavuye I Kigali ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 1994 agira I Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 hari abandi bana babiri mushobora kuba mushakisha uwitwa Ntibaringanira wavutse mu mwaka w'igihumbi 1990 kimwe n'uwitwa Nyiramajyambere wavutse mu mwaka w'igihumbi 1989 niba umwe muri abo cyangwa se bombi ari uwawe gana agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Wiki kinege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe
Hari undi mwana nifuza gushakira ababyeyi cyangwa umuryango yitwa Mutuyimana yavukiye muri komine ya Rukara aho ni muri Kibungo ahagana mu mwaka w'igihumbi 1989 yajyanywe I Burayi yavuye mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka nawe arashaka umuryango yavuye mu Rwanda muri 1992 urupapuro rumutanga rwashyizweho umukono na Dr. Ngendahayo Placide wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Nyarwanda mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika n'umwihariko wa Murisanga Nyirabasinga Adela utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gasharu umudugudu wa Gasharu umudugudu w'abacitse ku icumu ararangisha umwana yabuze mu mwaka w'igihumbi 1994
yego bari batiye dukiriye bamaze kwica ibishe na bene nyina ubwo rero mu mwari
uwo muntu wo muri minuwari uramuzi
ntabwo muzi pe gusa nange ni amakuru
uwo mwana wawe yitwa nde
yitwa ngira ababyeyi Eridofone
mwari mutuye hehe ku Kibuye
nari dutuye aho bita I Ruganda
uwo mwana wabwiwe n'iki ko ari abaminuwari bamujyanye
yo nange ni amakuru nange nahawe n'umwana wanjye nawe yari yakuye ku muntu ujya hanze aho ngaho mu Bufaransa nyine
uwo mwana wawe waguhaye ayo makuru muri kumwe
turi kumwe hano rwose
wamumva tukavugana
namuvuga
yego muraho
murakomeye
yego
uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
yego natwe turashaka kubona agasaro kacu
witwa nde wowe none
nitwa Umutesi Clarisse ariko muri icyo gihe nitwa Gadorosel kuko Eridofonse uwo musaza wacu twabuze niko yarangi anzi nitwa Gadorosel nahuye n'umuntu duhurira ahantu turi kunywa agacupa noneho arambaza tutuye ndamubwira nkigiye Kinyinya kite ati Kinyinya niyo kavukire ndamuha ntabwo Kinyinya ariho kavukire ni ku Kibuye
yego
aho yitwa ngo gusaronje nuko ndamubwira nti arambaza se ababyeyi bawe bari ho ndamubwira nti yaba hariho umubyeyi umwe data baramwishe bamwicana n'abavandimwe banjye ndamubwira nti data bamwisaga binaka kumuremyero yi mama yitwa Nyirabasinga Dera.
Hanyuma uwo muntu mwasangiraga agacupa akubwira ko uwo mwana ashobora kuba yarajyaye hehe andi makuru yaguhaye n'ayahe?
Arambwira ati hari umwana baziranye wagiye mu Bufaransa ngajyanwe n'abaminwari.
Yego.
Iwabo hari Karongi ndetse baramwica hanyuma we ngo abaminwari baramutwara mu Bufaransa.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Manuel, musaza wanjye ari we Elidefonse. Ako gasaro kacu kari hehe mu Bufaransa?
Yaguhaye adresse yaho kari?
Nta adresse yampaye kuko icyo gihe nta telefone nari mfite.
Uwo nguwo wabikubwiraga uza aho ari magingwa ya?
Aho nzi atuye mu Birembo.
Mu Birembo bihe?
Kinyinya.
Ushobora kuzajya kumureba cyangwa se ugazashaka nimero ye ukayimpa tukavugana?
Nayishaka.
Ntegereje yuko umpa uburyo bwo kuvugana n'uwo muntu utuye ku Kinyinya waguhaye amakuru dukeneye kugira ngo dukomerezeho hanyuma dukomeze ubushakashatsi. Turi uko twabona iri Defense
ngira ababyeyi
ndagushimye cyane kandi usezerere kuri uwo mubyeyi.
Yego, natwe turabashimiye cyane ku bwitange mukora mu kugaragariza n'umusozi.
Murakoze cyane mubyeyi, ngaho rero mukomere.
Yego mama, uri intwari cyane.
Imana yakuduhaye ngo kagira imana we dufite icyizere ko tugomba kubona agasaro kacu. Hari n'abandi wagiye ufasha mana, ntabwo ariko bizanga.
Ntabwo bizanga, Imana izabikora.
Ntabwo bizanga nk'ukuri.
Yego.
Imana iguhe uhawe uronke yagure amanywa n'ijoro.
Urakoze cyane.
Nimero zishaka bwa rahima ndazikoherezaho umuntu araziguha.
Uwo ni Emmanuel, ni ryo zina yampaye ambwira ko ashaka gufasha umukecuru Adela Nyirabasinga utuye mu mudugudu wa Gasharu wabacitse ku icumu. Muri benshi mugenda mufasha abatishoboye n'abatabishoboye kugera ku Ijwi ry'Amerika, mugambiriye kubafasha kwishima.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Efrasia ufitine mutuye mu Buholandi, aturuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, ararangisha abana aberenye na wabo abahungu babiri bavuye mu Rwanda dore hashize imyaka 31.
Abana turangisha ni abana babiri b'abahungu. Umwe yitwa Ngezaho Umuremyi Garasiye, yavutse mu 1984. Undi yitwa Manirarora Silvestre, yavutse mu 1986. Uwo wa mbere witwa Graciane, abazungu bamaze kubatwara bamwise Rora Bonirabureni mu Kinyarwanda cy'iwacu. Hanyuma uwitwa Silvestre bamwise Michel.
Andi mazina bafite sina yabo bagumanye cyangwa bafasha ababyeyi babo bashya?
Ayandi mazina ntabwo tuyazi, ayo ngayo abiri babahaye nyuma niyo twamenye nyuma yuko bamara kugenda. Duheruka amakuru yabo muri 1991.
Impamvu mbikubaza nimba barakwiho Graciane bagashyiraho Laurenti kuri Ngezaho Umuremyi, bagakuraho Silvestre bagashyiraho Michel kuri Manirarora, ubwo yenda nayo mazina ya Kinyarwanda bayavanyeho?
Ntabwo twabimenye, kuri ibyo nta makuru dufite.
Abo babajyanye mu Bufaransa ni bande? Bageze mu Bufaransa bate?
Mama wabo yitwaga Nyirangeneye Imakire, ubu twamwitaga Makurata. Yabajyanye, yanyuze muri Minaloc, hanyuma Minaloc imuha urupapuro, imuha urupapuro rwo kujyana abana, bohereza abana muri Orofena. Yabaga Masaka, yari iyobowe n'Abafaransa, nuko rero yabajyanye abasigaye atyo. Hanyuma ayo makuru n'ayo mazina ya nyuma baje kuyamuha baragezeyo, byose byabereye rimwe muri uwo mwaka w'1991.
Iyo Orfelina y'i Masaka yayoborwaga n'Abafaransa, ari Masaka hehe?
Ntabwo mpazi neza. Ntabwo maze ko nanjye ni kera nanjye nari umwana numvaga babivuga. Hari n'udufoto babohereje bamaze kugera mu Bufaransa ngo ni muri uwo mwaka wa 1991 utwo dufoto nanjye baratumpaye ndadufite.
Ushobora nanjye kumpaho nkareba uko basa.
Yego ndatuguha iminsi Venise.
Ariko ubundi ufite inema aba bana mupaniki.
Murakoze nyakubahwa Venise, aba bana navuga ko ari abo kwa data wacu bimwe byo mu miryango. Ariko icyo gihe bagenda nanjye nari muto. Ntago mu by'ukuri nambibuka neza, nanjye ntago mbibuka neza gusumba na amakuru yo mu muryango dukuriramo tugakora tuyumva tuyabona. Nuko nguko ngo rero nakurikiranye kiriya kiganiro cyanyu mukora kuri radio Ijwi rya Amerika yitwa Agasaro ka Buraga. Ndavuga nti ariko nanjye wabayegera nkababaza mukareba niba hari icyo mwafasha. Nubwo buryo byankuruye numva nanjye nibutse yuko dufite abana bagiye muri ubwo buryo.
Nyina wabo yaba akiriho?
Nyina wabo yitabye Imana muri 1993.
Hanyuma ajya gufata icyemezo cyo kujya muri minisiteri kugira ngo abana batange, hari uwaba yarabimushishikarije?
Nyakubahwa Venuste, ayo makuru ntabwo nayamenya ni kera. Urabona ko na mama wabo nawe yitabye Imana kera. Ariko ntekereza ko hari impamvu zatumaga kiriya gihe ababyeyi biyambura abana bakabajyana muri biriya bigo. Ntabwo nabasha kubimenya, murambabarira.
Ufite inema rero ndagushimira ubwo butwari n'umuhate wagize wo kumva ko abo bana ushobora kuzababona. Tuzagufasha uko dushoboye, tuzakubwira nitugira icyo tugeraho.
Murakoze nyakubahwa Venuste, wenda hari nk'akantu nakongeraho uburyo mwabwiramo abo bana wenda bashobora nabo kwibuka baramutse babonetse. Icya mbere ni uko bagiye ku mazina ya mama wabo wenyine Makurata, ubwo niryo twari tuzi. Kuko papa wabo nawe yari yaramaze kwitaba Imana kera. Ikindi ni uko bari bafite abavandimwe babo bavukana mu nda, wabo bari batanu. Sinzi wenda niba amazina yabo akenewe, ubwo nabyo hari bishobora gutuma abana bibuka.
Amazina wayampa?
Yego, umukuru wabo yitwaga Ibintu n'Imana Didace, niwe wari imfura y'iwabo. Hanyuma hakurikiragaho uwitwa Rukara, iryo nanjye niryo nibuka. Hakurikiraho uwa gatatu yitwaga Niyonzima Julie. Uwa kane rero ni uwo nguwo ngezaho Umuremyi Graciane wiswe Rola. Hanyuma uwa gatanu ni uwo nguwo Manirora Sylvestre wiswe Michel. Hanyuma ikindi nibuka ni uko bamaze kugenda mu kwa 12 mu mwaka w'igihumbi 1991, utwo dufoto batwohereje uriya mutoya witwa Manirora Sylvestre yari yavunitse. Yari yavunitse nyuma boherereza mama we n'abavandimwe be udufoto. Ari nabwo nyine baheruka amakuru yabo, nyuma ntago bongiye kumenya yandi. Ngira ngo ariko nk'izo information barababaye bahari bo bashobora guhita babyibuka nubwo baba.
Hanyuma se aba bana bakuru babo ari uyu Julien Niyonzima, ari uyu Rukara, ari uyu Ibintu n'Imana Didace baracyariho?
Amakuru namenye no kwitwa Rukara yapfuye, hanyuma abandi babiri baracyariho, ubwo byansaba kubashaka nkabaza amakuru yabo nabo.
Niba bakiriho ni amahoro, ni ukugira ngo
baracyariho,
ni ukugira ngo dushobore kuba twagira amakuru twaha abandi bana dushoboye kubabona. Nabo tubahumurize tubereke ko hari amakuru dufite mu muryango wawe.
Aba babiri barahari Venuste, Ibintu n'Imana Didace na Niyonzima Julie barahari.
Hari ikindi wumva ushaka kongeraho ntakubajije?
Ikindi wenda hari bashobora kuba batibuka ururimi rw'Ikinyarwanda.
Birumvikana.
Ngira ngo biragoye, mufite uburyo muzabinyuzamo mukagirana ibiganiro. Twizeye ko bazaboneka, uko hari nta yandi makuru yavuze ko bapfuye, bashobora kuba bahari nubwo bakuze. Twizeye ko bazaboneka, kandi prema turabashimira akazi mukora, ibintu byiza, twavuga ngo Imana ibashyigikire.
Murakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
Ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro cyo muri mitima no rubuga rususurutsa hakavuzwa impundu z'ababyeyi nyirabashitsi Jacqueline utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Cyaruzingi umudugudu wa Gisura rurangisha basaza b'Ibizimana Filipo na Nkuba na Rafaeli yamaze igihe yandika ariko ntiyacika intege naramuhamagaye anyakira ni
narabashakishije ingura nimero zanyu nkajya numva agasaro kabuze nkashaka aho nanyura bikananira bimwe nyine numva ngo ngo banyura ngo kuri radio sizeho turahandikira tuburo dusubiza mu gitondo rero numva agasaro kabuze numva umuhungu umwe nyine aravuze ko yagiye kuri Facebook akaba ariho avana nimero zanyu ngira umwana uri mu rugo ngira kuri Facebook undebere ko twabona izina ry'umupapa tureye ko twabona nimero nange ndamushaka ngo ndebe ko yamfasha kuko mfite umuvandimwe nange wabuze.
Uwo muvandimwe wawe mwaburanye ryari?
Mwaburanye 94 mu ntambara yakoraga muri Croix Rouge Kacyiru. Yari musaza wanjye nyine nkurikira bwa kabiri.
Yitwaga nde?
Yitwaga Bizimana Philippe. Harimo nitwaga Rafaeli Nkuba na Rafaeli nawe nakurikiraga nyine barahunga baragenda bagera muri ko muri yahitwaga Zaire kera ariko njyewe nsigara nyine I Kigali bagezeyo rero ntago nigeze mbona bagarukana narashakishije ndabura ariko rimwe numva hari umuntu umbwiye ngo yigeze yumva ngo ijwi rya Amerika ngo rivuga ngo ari gutangaza Bizimana Philippe ngo ashakisha umuryango ariko njye sinabyumva babimbwiye nyuma ndavuga ngi noneho nanjye nzashakisha numve nimba kibaho koko cyangwa ari amagambo banumva bambwira ngo yabaga mu nkambingo ya Kayindo muri ko muri Zaire nyine bongeye kuharwanira baragenda numva nyine wampaga inkuru ni inkuru ntabwo mbizi ambwira ko ngo ashobora kuba aba muri Afurika y'Epfo sindiza ariko ntago mbyemera kuko ni amakuru nanjye n'uwabimbiye gutyo.
Yabikubwiye vuba ahangaha?
We yabimbwiye kera ndashakisha ukuntu nabageraho ndabibura hanyuma ndavuga nti maze igihe rero njye nkunda kumva ijwi rya Amerika nkumva agasaro kabuze nkumvaga na kandi nawe nkavuga ati mbonye izi nimero nanjye wenda bamfasha uriya mupapa ufasha abantu nanjye akamfasha akaba yanshakishiriza nkumva wenda ko uwo musaza wanjye kibaho.
Bizimana Philippe yakoraga muri Croix Rouge ku Kacyiru.
Yego.
Ageze muri Zaire yakomeje gukorana na Croix Rouge cyangwa se yivanze n'izindi mpunzi ntiyongera gukorana na Croix Rouge?
Umenya atarakomeje gukorana nabo hari yari wumva hari isanzwe niko ntekereza.
Hanyuma uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo hashize nk'imyaka ingahe abikubwiye?
Yewe ndumva hashize nk'imyaka nk'ibiri irenga niko yambwiye ariko sinigeze mbyemera kuko nkibaza niwe wabyumvishije wenyine se kandi abantu benshi ko bumva ijwi rya Amerika.
Hanyuma Nkuba na Rafaeli we ageze muri Zaire amakuru wamenye bari kumwe baratandukanye?
Na amakuru ntago nyazi neza niba bari kumwe ariko nawe yabaga muri iyo nkambi gusa amakuru numvaga bavuye bampa y'abandi bahungutse bampaga amakuru bambwira ngo iwe yari arwaye ngo ntago bazi ko yaba akiriho nyine nayo mperuka.
Ko Bizimana yakomeje akava muri iyo nkambi ya Kayindi agakomeza warayamenye ayo makuru?
Narayamenye nyine numva umutima wanjye njyewe unyakiriza ko wenda uwo Bizimana Philippe ashobora kuba ariho niko numva umutima wanjye mbwira kuko byanyatsemo cyane ndavuga nanjye ndajya ku gasaro kabuze nanjye nshakishe numve ko hari ikintu byamarira niyo namenya ko hariho nkamenya ko hariho.
Jacqueline nyirabashyitsi umaze gushyingirwa warabyaye niba basaza bawe yaba Bizimana yaba Nkuba bariho bakaba bakumva
niki wababwira muri kino gihe gito dusigaranye ufite hafi umunota umwe masegonda 45 niki wababwira
mbabonye nababwira ko ni turiho njewe na mukuru waje kwa mukabase bya madarina na nasasa kandi se twasigaye mu bani 9 gusa hanyuma tukaba tukiriho njewe ntuye igasogi mukuru wanjye wundi atuye aho ku kagugu witwa mukabase bya madarina tukababwira ko tukiriho babishoboye rwose twabonana tukongera tukababona mu maso cyangwa tukanavugana.
Madamu nyirabashyitsi, ndagushimye cyane kuba ukunda ijwi rya Amerika cyane cyane kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira rero ko washoboye kwihangana tukaba tuvuganye.
Nanjye ndagushimira Imana iguha umugisha isaha y'Imana yari iyi ngiyi. Nanjye ntegereje icyo Imana izabakoresha. Murakoze.
Urakoze nawe.
Shaka gasaro kawe uzakabona zero. Shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintegeye. Shaka gasaro kawe uzakabona. Shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu myaka ya za 90 mu Rwanda hadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye bakabasaba ababyeyi bakababwira ko bagiye kubohereza Iburayi bakarererwayo babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga nuko abo bana babaga barangije kubonerwa ababyeyi bandi abana bagahabwa andi mazina. Witonze Verena ari mu batanze abana anze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990 witonze atuye mu karere ka Huye akagari ka Kimana umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana bajyanwe mu Bubiligi.
Bajyanwaga n'umufurere ari umufurere wabajyanaga witwaga Frere Remi. Yari umuzungu akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka wazuri miaka makini ya hili wakadaro ngaro wakati yangu ngaro ujo kwa kuwa fashango mungo kwa kwa na wakini mungo kumute jereza lero na wa itai jendera itai jendera itiri buru kurelo aza kuza hara kazongo hara kazongo gari wani kwa kaza ka akatubwira ngo abana baraho akatuzanira amafoto akatuzanira ibiti ngo bose barabonana ariko n'isaha harabaza
uwo muzungu uvuga uzana abana ninde
yitwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda
hari igihaza hari covide itaraba hari igihe yaje
aje mbere ya covide mwarabonanye Emerida
iyo aje adutumaho akajya mu irango ku bapadiri ku bateleviyani bahati noneho akatumaho niyo niyo alipadiri anabiranga aranya biranga mu kiriji hanyuma tukagenda akatubwira ngo ni tukandika ati abanyarwanda yajyana akanadufotora akambaza n'amafoto mvuga ayo mafoto mfite nayo yanzanye ngo ayamuhaze noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi geraho buri mwana ahantu ari akatubwira ngo arahage tugategereza yazazira nuko tubayeho. Ntabwo
ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye, ikindi ushaka ni iki?
Nicyashaka se nana kimwe aheruka kunyereza amafoto icyo gihe n'icyera hakiza nk'imyaka nk'icumi urumva ari genda avuga ngo wenda ntatubwize iki nana tubwo abandi yaba impamvu ntakisha abandi baraje abandi baraje ariko njyewe ntiyaje ntabwo sinyumva n'amakuru ye sinzanakiyeho.
Ese bagenda wamuhaye Imelda wamuhaye Fred de Rook wamuhaye nde umwana wawe?
Urumva uko uwo nguwo ari nka twanavuga ko ari wango wabatangaga imiryango yindi niyuzi abo yagiye aba yari we wabagumanye.
Ariko Severena uwitonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda undererere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi? Uba wumva akurusha urukundo? Uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera? Wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mwirango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye nuko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na email d'adograph
abapadiri bamwirango cyane bo bakomunikana n'uwo emeri kuko niyo baje niho baturi hari umupadiri hari uwo mu mubiri akaba utwandika n'amabarwa ariko ninda yajyana ibasa yajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru unyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi
agasaro kaburaga
nkuko twari twabisezeranije Veren na uwitonze twashakiye mu Bubiligi umwana we Habimana dushaka kumenya niba akiriho naho aherereye tugera ku ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Urukundo rikaba riyoborwa n'uwitwa Imelda de Grasse twahereye ku mafoto twari twahawe na Verena uwitonze n'inyandiko zidasomeka neza ariko twifashishije abahanga turazisoma icyo dushaka kumenya n'amakuru ya Habimana ushobora kuba yarahawe izina rya Omario Imelda de Grasse naramuhamagaye Mfite amafoto ya Habimana na nyina nawe NBA. Main name is Venuste uti Rwanda nitwa Venuste ndi umunyarwanda nkora radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura
Think Link program
set a mail
andika ubutumwa kuri imeza imeza modera ikigo urukundo
Habimana ameze neza
Habimana oya rwose muzashake nyina uri mu Rwanda
est-ce qu'il est avec nous n'est-ce Habimana muri kumwe
yego
il est avec vous muri kumwe mu Bubiligi
yego
oui merci ndagushimiye cyane
urabeho
nabyumvise ansaba ko namwandikira nkamubwira uwo nshakisha Habimana naramwandikiye rero ndategereje
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yavanywe iwabo akiri muto afite hasi umwaka umwe yitwa Kambayire Teodeta hashize imyaka 31 ababyeyi be kandi ndasanze abakize na Jean Bosco Muvunandinda bakomokaga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye akagari ka Nyumba umudugudu wa Gishamvu mubyara we Emmanuel Sibomana aramushakisha
umwana ndangisha yitwa Kambayire Teodeta ni mubyara wanjye yatwawe na n'umupadiri bita Presbyteri yavuraga indwara zo mu mutwe noneho mama we yararwaye mu mutwe ariko papa we yitwa Muvunandinda Jean Bosco
yego
yumvikanye na sogokuru yitwa Pierre Jean Baptiste kugira ngo bamutware Peter yaramutwaye amujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita kwa Gishimbi Nyamirambo
ubwo hari mu buhe mwaka
hagati ya 89 ariko uwo mwana yari muto cyane ndakeka yari afite umwaka umwe bivuze ngo amakuru natohoje nuko ashobora kuba baramujyanye nuwo bajanye hanze cyangwa se bishoboka ko yaba yarasigaye mu Rwanda ariko kubera ko bari bafite impapuro bari bafite abo bajyanye hanze n'abo basize mu Rwanda nakekaga yuko wenda kwa ku muvandimwe bita Gisimba yaba afite ahantu yaba yarabohereje nimba baragiye hanze ko yadufasha wenda kugira ngo tumubone
none se amakuru abagaragariza ko Padiri Pristili yamujyanye kwa Gisimba na yahi haraga papuro mwabonye kanditseho ku mwana yasigaye kwa Gisimba
ikigaragara cyo muri iriya myaka twari tukiri muri analogi ariko ubu turi muri mu gihe cya digitali icyo gihe ibintu byose mwese murabizi ko habagaho ikintu cyo cy'inyandiko nazo zitinda zitagize ahantu ziba zishingiye kubera ibintu by'intambara byabayeho ntabwo twakwemeza neza ko no kwa Gisimba bafite ibyangombwa by'uko byaba byarabaye ibyo bintu ariko ni ubufasha turi gusaba kugira ngo tubone umwana w'umuryango wacu kugira ngo agaruke mu muryango wacu natwe turamwifuza turanamukumbuye ni muri urwo rwego rero tuba dushaka ubufasha amakuru nabashije kubona jyewe ugena ari mutoya amakuru nabashije kubona ni uko umwana ageze kwa Gisimba maze kumenya ko yagiye kwa Gisimba menya yuko hari abagiye hanze n'abandi bagumye mu Rwanda ariko byibura bya ishusho y'ukuntu uwo mwana
mbere yo kushakishiriza hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga hari ahandi mwigeze mugerageza kujya gushakishiriza uyu mwana Theodeta Kambayire
bo jyewe Simani Manuel mubyara we nageze kuri Croix-Rouge imbere cyo kwimfasha birabura hanyuma ngerageza gushaka ku nshuti uwo mupadiri bita Pristeri kugeza nanubu arimo aramfasha ariko ntabwo ndi mumuvugi amazina ariko nanubu ndabizi ko arimo aramfasha ariko narakomeje gushakisha umuvandimwe wanjye amaraso yanjye mu bushobozi bwanjye bukeya naragerageje niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo reka ngeze no ku Ijwi rya Amerika ndebe ko nagerageza ntimubona najya gushaka amakuru yawe nabanje kubaza nimba byibura uvuga ikinyarwanda kuvuga amahirwe nsangura uw'iwacu ndavuga wamfasha byanyorohera iyo mahirwe nagise rero
ubwo umbwira ko amakuru ufite yamugejeje kigo cy'imfubyi cyayoborwaga na nyakwigendera Gisimba ndagira ngo ndebe ko nabona umuhungu wa Gisimba hanyuma nkamuguha mukavugana tukamubaza kugira ngo turebe yuko hari amakuru yaduha turi kumwe hano ku Ijwi rya Amerika ugume hafi mushake hanyuma ndebe ko namubona mukavugana
yego urakoze cyane amafaranga
François Gisimba komera cyane uri hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga nari nguhamagaye kubera ko ndi kumwe n'umuvandimwe w'umwana ushobora kuba yaranyuze mu kigo cy'imfubyi cyangwa kugendera Gisimba ni papa wawe uwo turi kumwe ni Emmanuel Sibomana ari mu karere ka Huye arashaka umwana witwa Theodeta Kambayire nagira ngo mpe akanya Sibomana usuhuze uyu muhungu wa nyakugendera Gisimba na witwa Gisimba Francisco Emmanuel Sibomana arakumva ari hano ku Ijwi rya Amerika musuhuze hanyuma umubwire icyo wifuza kumubaza
yesi muvandimwe wanjye Francis
Sibomana
naho neza
yego numvise uko Venus atangiye ikiganiro nagira ngo wenda umubwire ibyo aho yazagerageza gukomeza kukoza
yego Kambayire Theodeta ni umwana muto cyane wagiye mu kigo cyanyu wajyanywe na Padiri Pristeri noneho intambara ibaye mugira b'umuhungana mu makuru make yamfite abandi basigara mu Rwanda njye ni mubyara wanjye ariko twasigaye turi nk'abantu batatu bonyine mu muryango wose naje kumenya amakuru y'uko ya Padiri yamwinjiranye mu kigo cyanyu ariko kumeza kushakisha makuru n'ubundi kirebe gumako yagumye mu kigo cyanyu mugiye kugarongesha nawe mwamujyanye ashobora kuba yaragiyanywe hanze cyangwa yaragumye mu Rwanda.
Ninde wakubwiye yuko umwana yazanywe kwa Gisimba? Ninde
ni ba mama wacu babiri turi kumwe.
Nibo bamuzanye?
Oya, amakuru yose sokuru yarayatanze.
Ikindi kibazo nabaza hari ubwo rw'umugirango ye mutyo minsi yarari kwa Gisimba abana babaga bafite imiryango yarabasuraga, ni ukuvuga ngo hari ubwo umwana yabaga ari imfubyi ariko afite nka se wabo cyangwa afite nka nyirasenge cyangwa afite nka babyara be cyangwa se afite n'undi muntu ushyigikiye umuryango badafite umusozi umwe wifuza gukomeza gukurikirana umwana, abo bantu bashobora kuza bakabasura. Hari umuntu waba yarakubwiye yuko yamusubiye mu kigo akabona n'amaso ye ari mu kigo?
Amakuru mfite yizewe kandi no kugira ngo agere aho umuntu wamusinye wa nyuma ni sogokuru bita Bwana Jean Baptiste.
Ikindi gituma nkubaza uko iki kibazo nari nacyumvise, noneho mbaza abana bari bari mu kigo mu gihe cy'intambara na Jenoside, kubera yuko njyewe nari mukuru wo gatoya ndashobora kutamenya umwana w'imyaka ibiri mbegamazina cyangwa imyaka itatu, ariko abana bari mu kigo b'abangavu n'abandi bana bato abari bato y'icyo gihe ubungubu babaye abagabo n'abadamu biragoye kugira ngo bibagirwe umwana mutoya nubwo bwose yashize imyaka 20 abo nabashije kubaza bambwira yuko iryo zina rwose bataryibuka.
Birashoboka yuko bashobora kuba baramuhinduriye izina kubera ko yari mutoya kandi birashoboka ko nta n'ikinyarwanda azi.
Reka mbivuge gutya, mu bisanzwe nubwo bwose atashyiriwe wayoboraga ikigo washyiboraga ari mukuru wanjye.
Yego,
umwana wese wabaye kiriya kigo yewe naho mukuru wanjye yagira amazinda y'umuntu umaze gukura, nubwo bidakunze kubaho usanga abana bose baba mu kigo abibuka, icyo twagenderaho niba koko umwana yarabaye mu kigo amaherezo azaboneka umuntu umuzi, kuko ntabwo navuga ngo yagiye ahanaha ntari nanabona umuntu unyemeza yuko yabaye mu kigo. Iyo niyo ntambwe ya mbere dukwiye kubanza gutera tukabaririza umuntu wese wabaye mu kigo muri iyo myaka ko yaba yaramenye umwana witwa Tudetse. Niba uvuga ko bamuhinduriye izina, ibyo byo ntabyo nzi, kubera yuko abana babashyikira amazina bageze mu bihugu by'abazungu, noneho ya miryango ibakiriye mu bihugu by'i Burayi ababyeyi kugira ngo bagire amazina yabo bakabaha amazina y'imiryango yabo. Icyo ni cyo wenda twaheraho tukazabanza tukamenya neza niba koko umwana yarabaye mu kigo. Nagira ngo nkubwire ko muri 1994 mu gihe cya Jenoside nari ndahongaho mu kigo. Icyo nibuka ni uko aho kanya mu byumweru byakurikiyeho cyangwa mu mezi yakurikiyeho nta mwana wigeze ava mu kigo, ako kanya ajyanwa mu bihugu by'abazungu. Jenoside yarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi, niba ariko nabivuga, 1994 barabanza batwimurira nkera muri SOS ku Kacyiru cyangwa ni muri Kubaruje sinibuka neza, ariko babanje kuducumbikira hariya ku Kacyiru iminsi mike nk'icyumweru, hanyuma bagarura abana mu kigo na mukuru wanjye wabayoboraga. Nje ntabwo nagarutse mu kigo nasubiyeho nari nicumbikiye, ariko makuru mfite ni uko icyo gihe nta mwana wavanywe mu kigo cyo kwa Gisimba ngo ajyanwe mu bihugu by'i Burayi by'abazungu, ahubwo hari abandi bana bari barava mu bindi bigo cyangwa se banyujijwe kwa Gisimba bagiye ariko batari basanzwe ari abana babaga mu kigo kwa Gisimba mbere y'intambara. Abo hari n'abagarutse mu Rwanda bavuye za Amerika, abenshi ngo bavuye mu Butaliyani, ariko amakuru numva afite kugeza ubu ngubu nuko nta mwana wavanywe mu kigo, wari usanzwe mu bana 60 babaga mu kigo mbere y'uko Jenoside itangira waba yarajyanywe hanze, kuko urumva ko mbere y'itariki ya 6 z'ukwa kane 1994 ikigo cyari kirimo abana bari hagati ya 40 na 60, kubera yuko ikigo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira abana batarenga 60. Niba rero yari kuri abo 60, byantangaje yuko abo navuganye nabo bari bahari icyo gihe iryo zina batashoboye kuryibuka. Ariko twakomeza tukabaza hari n'abakozi bakoragamo unaba mama bakuru n'abasaza n'abakecuru niko nabivuga urumva umuntu wakoraga mu kigo afite nk'imyaka 40 ubwo nzegera no mukuru wanjye numve niba ashobora kubyibuka ndumva aricyo navuga.
Urakoze cyane mwese, mbashimire cyane kuba muje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo dushakire hamwe Teodeta Kambayire. Ndabashimiye cyane, mugire amahoro.
Murakoze mwese.
Jean-François Gisimba amaze kwandika igitabo mu Gifaransa yise La où il y a de l'amour, il y a de la place. Mu Kinyarwanda muntu agenekereje yakita ahari urukundo nta kihabura. Jean-François Gisimba avuga impamvu yanditse iki gitabo.
Mu by'ukuri umurage w'ukorera abana b'ibyorohere kuri sobukuru. Numvaga rero nifuza bitagumaho ngaho gusa, n'abazadukurikira bazamenye ko biriya byashobotse kubera yuko uwo murage wari usanzwe uhari, iryo zina ryari rihari. Ntabwo abantu barokokiye iwacu kubera twibuka twavaga indimi tugatatu, ahubwo abantu baharokokiye kubera yuko kenshi cyane iryo zina ryatutabaye. Umvaga rero mufitiye umwenda.
Ubuzima bwa Pierre Chrysologue Gisimba n'umufasha we Dansi Damu Kamanzi bafatanije inzira yo kurerera Imana n'u Rwanda. Tuzabugarukaho mu biganiro byacu bitaha hano ku Ijwi ry'Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Ndikumana Eric ukomoka mu karere ka Kamonyi agiye gushaka akazi ko mu rugo i Kigali ku Muhima, abifashijwemo na se wabo Musabyimana, umukoresha we ushobora kuba akomoka mu gihugu cya Uganda. Yaba yaramwimukanye mu mwaka 2018 nyina wabo Kasinda Mukasiza aramushakisha atuye mu karere ka Kamonyi nge wa Mugina Kagari Kambati mudugudu wa Mikamba.
Uwo mwana twarabanaga mu rugo aza kuza gukorera aho ngaho i Kigali, akorera ahantu yitwa Igikoni. Umuntu yakoreraga aza kwimuka ngo ajya mu Bugande. Ubwo yari amaze kujya mu Bugande, umwana ntabwo twongeye kuvugana, twategereje amakuru ye turayaheza.
Uwo muntu yakoreraga yitwa nde?
Umuntu yakoraga rwose ntabwo nabashije kumumenya. Uwo mwana yari yarajyanywe na se wabo ubundi. Se wabo nawe ari i Kigali witwa Musabyimana. Amaze kumujyana rero ngo amurangire akazi aho hantu i Gikondo, ariko siyambwira umuntu yamurangiyeho uwo ari. Barabana n'uwo muntu, umwana akajya ampamagara kuri telefoni tukavugana. Nyuma rero uwo se wabo aza kumbwira ngo uwo muntu yaramwimukanye ngo amujyana ngo mu Bugande barimukane. Ubwo amakuru ya se wabo nawe ntabwo nongeye kuyamenya, hamwe n'uwo mwana ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo.
Wigeze nari mutekereza ko ushobora kwifashisha inzego zikwegereye kugira ngo uzibwire ko mwabuze umwana?
Ubundi uwo mwana njyewe Mukansizi, njyewe ndi nyina wabo, ubundi ntabwo ndi mama we, ndi nyina wabo. Naho mama we ameze nk'umuntu, ndetse akimara kubura uwo mwana mama we na papa we babaye nk'abata umutwe. Papa we yarabaye n'inzererezi nta n'ubwo sinzi n'ahantu ari. Amaze kumva ku Ijwi ry'Amerika barangisha abana, njyewe mfata mama we kugira ngo ndangise uwo mwana.
Urakoze cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagufasha uko dushoboye, ukomere.
Nzamusanyiwe n'Imana yabaho umugisha, tukawusangira rwose nawe akagira umugisha mwinshi cyane, kubera yuko uwo mwana aracyabaje cyane na nyina, byaduteye agahinda cyane rwose.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano tugisoreje. Nongere nisegure kuba ntashoboye guhamagara, mbasabe kwihangana. Nimero zanyu nzikurikiranye uko nazihawe, mbijeje ko mufite umwanya ukomeye kuri iyi radiyo yanyu. No mu mutima wanjye ndabazirikana kuba twavuganye nabo, dukomeje ubushakashatsi. Mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, niba umwana ushaka kishwa musanze mumuzi, ntimuzi yaze muduhamagare mudusangize inkuru nziza, dutume ababyeyi n'abana bongera kwishima. Mugira amahoro. Nyarukumwe na Venuste, nshimira Imana.